Johan, Paddy Man Chameleon, Emmanuel I. Wasiro ukaja kwangu natamani kuwa hero. Umechoka lala bila kilo. Nyumbani kwako unakosa godoro. Pesa natamani hata kipalo. Kweli Mungu sio apalo. Tulimuomba litupa bila choyo. Tunasema Mungu please. Oya garamane, oya garama. Kutimbe kubibande, bakutimbe mande susande. Ufune muwabana, bafune mimi kwano, jifune muna yatalo. Tubasanyi wetu, bamuwa.
I love you, love you, love you, love you, love you every time.